Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya mbere. Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, "Mwami Nyagasani, bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya agupfumbate kugira ngo ususurukirwe Nyagasani." Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli, babona Abisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya kuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenye. Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati, "Nzaba umwami." Yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye bacisibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara ati, "Ibyo wabitewe n'iki?" Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane kandi yavutse akurikira Abusalomo mwasi. Bukeye ajya inama na Yowabu mwene Seruya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Ariko Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada na Natani umuhanuzi na Shimeyi na Reyi za ntwari za Dawidi bo ntibaragahuza na Adoniya. Hanyuma Adoniya yenda inka n'intama bibyibushye, abyicira ku gitare cy'i Zohereti ateganye na Enerogeri, ararika bene se, abana b'umwami bose n'abayuda bose b'abagaragu b'umwami. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya na za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, "Ntiwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse kandi databuja Dawidi atabizi? Nuko none ndakwinginze, ngwino nkugire inama kugira ngo ukize amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Dore genda usange umwami Dawidi umubwire uti, 'Mwami Nyagasani, ntiwarahiye umuja wawe uti, ni ukuri umuhungu wawe Salomo azima amaze gutanga, kandi uti ni uzima ingoma yawe. None ni iki gitumye Adoniya yimye? Ni ukukivugana n'umwami, nanjye ndi bwinjire ngukurikire mpamye amagambo yawe.'" Nuko Batisheba asanga umwami aho yari ari kumurere, ariko umwami yari ashaje cyane kandi Abisagi w'i Shunemu yabaga ahamukorera. Batisheba arunama aramya umwami. Umwami aramubaza ati, "Hari icyo ushaka?" Aramusubiza ati, "Nyagasani, warahiye Uwiteka Imana yawe, ubwira umuja wawe uti, ni ukuri umuhungu wawe Salomo ni uzima maze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye. Ariko none mwami Nyagasani, Adoniya yimye utabizi. Ubu yishe inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose na Abiyatari umutambyi na Yowabu umugaba w'ingabo, ariko umugaragu wawe Salomo ntiyamuraritse." Nuko none mwami Nyagasani, Abisirayeli bose baguteze amaso ngo bamenyeshe uzima ingoma yawe umaze gutanga. Kandi dore mwami Nyagasani, numara gutanga ugasanga basogokuruza utabigenjeje utyo, jyewe n'umuhungu wanjye Salomo twakwitwa abagome." Akivugana n'umwami, umuhanuzi Natani arinjira. Babwira umwami bati, "Nguyu umuhanuzi Natani araje." Ageze imbere y'umwami amwikubita imbere yubamye. Natani abaza umwami ati, "Harya mwami Nyagasani, ni wowe wavuze ngo Adoniya ni uzima umaze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami? Dore uyu munsi yamanutse yica inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose n'abatware b'ingabo na Abiyatari umutambyi. Ubu bararya baranywera imbere ye bavuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Ariko jyewe umugaragu wawe na Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada n'umugaragu wawe Salomo ntiyaturaritse. Mbese ibyo byabaye ku itegeko ry'umwami databuja, kandi utabwiye abagaragu bawe uzicara ku ntebe y'umwami databuja umaze gutanga?" Umwami aramubwira ati, "Mpamagarira Batisheba." Baramuhamagara, aritaba ahagarara imbere y'umwami. Nuko umwami ararahira ati, "Nk'uko Uwiteka ahoraho wacunguye amagara yanjye mu byago byose, uko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli nti, ni ukuri umuhungu wawe Salomo ni uzima amaze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye, ni ukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi." Batisheba yunama imbere y'umwami aramuramya, aravuga ati, "Umwami Nyagasani aragahoraho." Umwami Dawidi aravuga ati, "Nimumpamagarire Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada." Bitaba umwami. Nuko umwami arababwira ati, "Mujyane abagaragu ba shobuja kandi muhekeshe umuhungu wanjye Salomo ku yanjye nyumbu, mumanukane nawe mujye Gihoni." Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani nibagerayo bamwimikishirize y'amavuta abe umwami wa Isirayeli, maze muvuze ikondera muti, "Umwami Salomo aragahoraho." Muhere ko muzamuke mumukurikiye, aze yicare ku ntebe y'ubwami bwanjye, kuko azaba umwami mu cyimbo cyanjye, kandi ari we nategetse kuba umwami w'Abisirayeli n'uw'Abayuda. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati amen. Uwiteka Imana y'umwami databuja nayibihamye. Nkuko Uwiteka yabanaga n'umwami databuja abariko azabana na Salomo akomeza ingoma ye kugira ngo irushe umwami databuja gukomera. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti baramanuka bahekesha Salomo ku nyumbu y'umwami Dawidi bamujyana igihoni. Umutambyi Sadoki ahera ko akura ihembe ry'amavuta mu ihema ayimikisha Salomo, maze bavuze ikondera abantu bose bashyira ijuru bati umwami Salomo aragahoraho. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikiye bavuze imyironge baranezerwa cyane, isi irasaduka kubw'urusaku rwabo. Maze Adoniya n'abo yari yararitse bari kumwe bose barabyumva bari bakimara kurya. Yowabu yumvise ijwi ry'ikondera aravuga ati sari kurwo rusaku n'urwiki kumurwa uvurunganye. Akibivuga ahaza Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Adoniya aramubwira ati injira kuko uri umuntu ukomeye kandi uzanye inkuru nziza. Yonatani abwira Adoniya ati nukuri umwami Dawidi databuja yimitse Salomo ngo abe umwami, kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti bamuhekesha ku nyumbu y'umwami. Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimikiye igihoni, ubu barazamutse banezerewe bituma umurwa urangira. Ni rw'urwo rusaku mwumva. None ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami, kandi abagaragu b'umwami baje basabira umwami Dawidi databuja umugisha bati Imana yawe ikuze izina rya Salomo kurirutisha iryawe, kandi ikomeze ingoma ye kugira ngo irushe yawe gukomera. Umwami ahera ko yunama ku gisasiro cye aravuga ati Uwiteka Imana ya Isirayeli ihimbazwe, kuko ariyo itanze uwo kwicara ku ntebe yanjye nkirora. Maze abo Adoniya yari yararitse baratinya barahaguruka baragenda umuntu wese acukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo arahaguruka aragenda yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati Adoniya yatinya umwami Salomo ubu yisunze amahembe y'icyotero, ariho aravuga ngo icyampa umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyicisha inkota jyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati niyerekana ko ari umuntu mwiza nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Umwami Salomo ahera ko yohereza abo kumukura ku cyotero, araza aramya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati itahire.